mukwano otulo twange twabuze nasuze mubire kugambye awo wenyiniwe wandese mukutalagaza na mukwewu bakukuba bufaananyi ngeno weneebaza mukama katonda ani yali amanyi omanyi we twefunye emitima mingi twamenye ate kye twakoze abugezi bwe buba buugi bwawoze gotomera bagotomere muli wamu wetuyita n'abamu gwe tobola bakwesesa munda bekosaye ebitu munange biba byaddala
byaddala
nebyaffe myali byaddala abantu babeera wakumbe byaddala
byaddala
muno mutwalire ddala ebyolabye bwe bayita obwokulya ku byokulya bwe bwobusookerwa nga sinnatandika mukwano kujjula bwe manya nti olunamalawo eriyo meyinikosi ate nga ne kuddiza nti kuliko akananasi oluvaawo lwewungulamu eriyo ne kacayi ku mukwano gwondaze naawe wumula nkuwe kubyenjize kwagala ddala teriyakwekana mu kibuga Kampala ebintu munange biba byaddala ddala muno mutwalire ddala abantu babeera wakumbe byaddala katetei kulikone binzali abanji bafuma zalole na yegwe wacholi mpenzi kutwala wa mama e wa mama kubabinji binji